zashata kukishiba.
Sponge sana.
If a bobo ask us anything, tunasha tunariba.
We don't snitch it.
Tuna move in silence to keep push that love na machicha. Bandit ni ndani na mabro na waitaka madibla. Dibla, trick no kibla.
The local kwetu ni past tense. Stoko gisha ni emergency. Stress you drain na moshi ya sensi. We into crime but they can't sense it. Waswas yetu income na siyo outcome. Negri ni intern uwezi tu outrun. Madibla riff ni kisuguba. Tuki creep on you utasuhubla. Streets atuna ops it's all love. Top to 5-0 tavunju ambav. Rapping trapping both my loves. Popo one try ku call my top.
Tuki kampu we not say anything. Toto hook ndio the only enemy. Tuki pop when it triggers plus NSC. Tukwa wea ama snakes wameja jealousy. Yeah, yeah.
Kata nyasi reason tuone manyoka. Mbrazi ni simple kwa kampwe dondoka. Tutatan baba kinyozi na wapiga maloka. Feel hood kikosi tunawapiga noka. The logo kwetu ni past tense. Stoko kisha ni emergency. Tunakatembeza na agency. Mamdiye kwetu ni currency.
Kukishiba
sponge sana.
If a bobo ask us anything, tunasha tunariba.
We don't snitch it.
Silence to keep push that loud na machicha. Bandit ni ndani na mabro na waita kama dibla. Dibla, trick no kibla.
Squeezy killer dem ni baby nafungua children's home. Ni admit my stripper na wakufuwa na kunitingia gandom. Ndo ni balance life nilipata na itaji change. My lord to wasted na hapo ndo penye mi nili pledge. Zibongi freestyle ni kirap nilijitua kwa cage. Zaya wa mini ni mapenga ndo tunalandisha ndani ya range. Na kuna time kibla nilikuwa na kimizwa na kibla. Wana claim juzi nilizare lafa na dibla. Nilimkataza mdomo uskele pasuliwa kisigla. But hiyo ni pasa yebu nisetie kisiga. Tumongeza pace so yo mchezo peleka PlayStation. Nime save at least. Kona doya ku PlayStation. Ya mabro wa miwa kojela. Hao ndio reason nikienda radio. New PlayStation. No new friends huku ni madibla tupu. Hizi enza kuna masnitch kila mtu ni bubu. Mahedi edi za mina zibaina marupu rupu. Bone stubborn si kila mfupa ni ya supu. Na usijaribu kusahau. Hizi side zetu ni za mabingwa. Domo tu kidogo nyenye. Mtu wangu ulichimbwa. On rip kata paijafungwa poa. Iwake mara papa taka ijafungwa poa. Ati ijafungwa poa. Bache ufala ijafungwa poa.
Kukishiba
sponge sana.
If a bobo ask us anything, tunasha tunariba.
We don't snitch it.
Tuna move in silence to keep push that loud na machicha.
Shh, shh, shh.
Bandit ni ndani na mabro na waita kama dibla. Dibla.